DJ Double K. DJ Double K.
We are the Mix Masters Entertainment. DJ Double K, DJ Sarge.
Na siwezi kumaliza verse bila kusifia you a pretty face. Machoni mwako naona loneliness.
Lonely.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you a pretty face. Machoni mwako kuna loneliness.
Lonely.
Najua kuna vingi we usemi.
Mwangu mimi so mbaya.
I told me.
Mwangu mimi so mbaya.
Kusemea ubaya.
Please let me know. Nijua
wapo
leso maigizo. Maigizo.
Let me know.
Labda we misina tatizo. Tatizo.
Siwezi kumaliza verse bila kusikia you a pretty face.
Machoni wako nona
loneliness.
Loneliness.
Siwezi kumaliza verse bila kusikia you a pretty face.
Double K.
I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni Marina. Zanzibari safari za kidiva.
Boo baby boo, I love you. Boo baby boo, I love you.
Preso.
Boo baby boo, I love you.
I love you baby. ma.
King Stars Entertainment DJs. DJ Sarge.
Ni make a fool to come on me and I ain't trying to floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking, nah, he's just trying to get in my drawers. You probably right. Apart from, I'm just trying to hit it for life. I've been with hoes now, I'm just trying to get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri ka jini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Ukikuwa na itika, ujanja sina. Haran sinemoli, let's join it, santuli. Baby boo, I'm in love with you.
Masters Entertainment, DJ Double K, the dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge, Hyper Boy.
Yeah, you know that I want you so bad, girl. Been friends for a while now. I want to kiss you and caress you now. Yeah, friend zone. Those things I don't want to be no more. Vingi sana na wewe. Nimekuita majina mengi sana. Wewe was a game in connection with my love. Oh yeah, yeah. Utando wangu oh, sina mwingine wa kumpa sifa unayo wewe. Oh, yeah, you gotta be my woman. I love you. Na mke mwema. Mira kupe.
Double K.
Falling in love, and I enjoy. Popeza lako niko holy. wanda kavu wana wanda.
I take it to the top, top. Pita kati kati paka kwenye nyayo za migu. She say baby stop, stop. Vitu unavyofanya si agomado vane. Nampigia sim 5 times in a day. Chana na mtext, nanda na lunch take away. Kitaka kitu sema mama usiogope bei. Life ime change, take it, take it, I'm gonna pay. And don't worry about anything. Tryna do the right thing for
DJ
you.
Saar, feeling me. DJ Double K.
Hata kuwacha chin, aminu semini one day you wear a diamond ring.
Shawaiwa Ndura mi tingo Tingo Amo shawaiwa
DJ Double J. King Stars Entertainment DJs DJ Sarge.
If you pushingo Amo shawaiwa Ndura mi tingo Kama rozi hatinto Shavuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulive simple Aujapaka tamaskara
Sinasema ee kifesi anata pimpo Defu yake shingo Chuno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chinko
Cause you're beautiful mama Inongo tujua Ane Tuona, ane, uwe na tufaa, ane, uwe na tupenda, ane Cause you're beautiful, mama Unauma tujua, ane Badai tuona, nane, uwe na tufaa, ane, uwe na tupenda, nane
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you
K.
Caroline, I give me fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter. Caroline, I give me fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter. Baby, you look so familiar. When you wind in the club, turning around, yeah, yeah. Girl, you make your money count. You go make a Batman go to the bank. Yeah, empty account. Never leave me alone. Baby girl, never leave my life. Oh. Everywhere you go, anywhere you go. If you change, you go break my heart. Oh. Baby oh, would you ever consider me, baby oh? I'm gonna change your life, yo, baby oh. Zaguru kundo, baby, be kuchange. Put me on your calendar, baby. Love you on my agenda.
I take you to Kigali, Entertainment.
I go show you my people.
K-Stars Entertainment DJs. Oh,
yeah. Yeah, yeah. Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make it your day.
I make you priority.
Mwere chekwa rijera we muti.
Early morning I be your cover. This love will never be over. Your matter could be my struggle. I go show you la vida loca.
Put me on your calendar.
Baby love you are my agenda. I take you to Kigali, to Kulewali, yeah. I go show you my people.
DJ Sound.
DJ Double K.
Forgiven. Geto sikuwa na umeme wala kepo. Mizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lebo kunde gengi lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So she now kwa tahagari. My sister squeeze shepo na nunua. Uwe pambana upate salari. Na usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanafiki wa Insta. Mnafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love. Jiangumu nilizopita mkanipa na jina mkasema niitwe.
Kone boy jeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Jeshi.
Kama una
pigo
za kirembo ni jeshi. Kunde
boy jeshi. Yani
wanangu wananita tembo.
Jeshi.
No.
Kama una
pigo za kirembo ni jeshi. Kwa wanangu wakita. Nye
Yapo sisi sauti yake. Nikianguka ntainuka tena. So si shangae waitembo anaso peke yake. Kuja ino unapokyo kota ndo kato kutunza. Ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kato kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana ila mwezenu nyeungwa na subra eh. Cheki madiri ya navobongana. Cause yota yangu niribla. Una siwaone olotumwa kunitukana. Vicho vyao viko kibla eh. Tena squeezy hata simbi sana. Acha wa shindane na ibra. I say one love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa insta. Unafanya niongeze EP. Three love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi zidi.
DJ Jambo K.
Jia ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema niitwe.
Hi guys, your favorite girl band, the band Becca. You're chilling with the baddest DJ, DJ Sonch.
Instagram, Facebook, and Twitter, Sonch Kenya.
Double K. Hey. Sibandeka na vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti nani ameweza.
What you talking about, nigga?
Comes to good love and nobody do it better.
Nobody.
Umene ya pembe, nazikata na wembe.
Watch your mouth.
Yere pere pere domo domo bili bili soko washa wewe.
Watch your mouth.
Yere pere pere domo domo bili bili soko washa wewe.
Watch your mouth. Watch your mouth.
Banpeka kwani vipi him ziki mili ya char.
Question mark.
Banpeka kwani vipi him ziki mili ya char. Banpeka kwani vipi
him. DJ Sarge.
Peka kwani vipi himzi kimili ya char.
Question mark.
Minafanana kwani nyinyi pia huwaga mapacha.
Question mark.
Mkomoshi ama pia hii maji mnakata.
Question mark.
Munaifanya for the fame ama for the pesa.
Question mark.
Hatu kuwacha.
Answer.
Kuwa karanga.
Answer.
Mataji panga.
Answer.
We do it for the pesa.
Answer.
Banbeka na vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti nani ameweza.
What you talking about, nigga?
Comes to good love and nobody do it better.
Nobody.
Umeme ya pembe, nazikata na wembe.
Watch your mouth. Yere pere pere domo domo bili bili soko washa wewe.
Watch your mouth.
Yere pere pere domo domo bili bili soko washa wewe.
Watch your mouth.
Watch your mouth.
Me left a bad boy villainai. Na ki pull up tonight tatu wezi. Agile na kata mash. Bila stress tunapati. Hakuna chosa ni makali. The light with mpe maji.
Watch your mouth.
We are the Mix Masters Entertainment. DJ Double K. K. DJ Sarge.
You're such a liar, show me the blood, oh. You're such a liar.
za kupumua zivumui wana mina kufa mami
ukini cheki tunade una pere pere unadhani mintampa sekete
ukicheki jam una pere pere unataka tupu mpa sekete
kutangi 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 my love my love my love, love.
Baby una hanya 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 you're not my love una hanya hanya
oh baby.
Mama, you better than
DJ
them.
DJ Double K.
Mama, you
DJ Sound.
Mama, you better than them. Una wapa tabu madem. Ah, mama, ya ni kila sehem. Mambo yote ya po bem bem. Wamejaribu kukugeza. Siku sote ya wajaweza. Mama, we unateketeza. Baby, we unaweza. When you drop it, drop it. Wote tunakaa. When you rock it, rock it. Izo swagama when you cock it, cock it. Baby, we ni mada. Nimi baki tu kusema you. Every day you got me confused. Napocheza beat in a blues. Baby girl, you. Everything you wear is brand new. Devo zako ziko juu, yeah. Baby, you're the fashion killer. You're killing them. Unawa punda punda caterpillar. You're killing them. Yeah, baby, you're the fashion killer. You're killing them.
Killing them.
Unawa punda punda caterpillar. You're killing them. Yeah, see you come a Wednesday. Oh,
see you come a Wednesday. Oh,
see you come a Wednesday. Oh, wah 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 wah.
See you come a Wednesday. Oh, wah 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 wah.
See you come a Wednesday. Oh, wah wah wah
wah. See you come a Wednesday. Oh,
see you come a Wednesday. Oh, wah 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 wah.
See you come a Wednesday. Oh, wah wah wah.
Gucci, Prada, Chanel. Yeah, you killing them all. Oh no. Anytime you step into the plane, see the scatter the floor. Oh no. Baby girl, you know that you will love. Yeah, you be the fashion killer. Oh no, no. Wanna take you into my bima. From your head to your toes to your heel. You killing them all, no. You murder them all, no. Take it down to the floor, no. Say we don't send no informer. You know that you got me really confused. Wine to the bass, to the blues. Baby girl, you give me all my toes on you too. All the sexy things that you do. Baby, give me you. I really like you. Tell me to hold you. When you close to me, girl, I'm ready to
be your soul.
Baby, you're the fashion killer.
You killing them.
Mad at them. And now we're punda punda caterpillar. You're killing them. Yeah.
DJ Double
K. Baby, you're the fashion killer. You're killing them. Mad at them. Una wa punda punda caterpillar. You're killing them.
Kituze kama moto ya jicho la kuma. Sito kufanya vili utamu kitafuna. Niweke mdomoni kila ukisema. Yeto liwe VIP nipame kwa mishuma. Ongeza upole wako be mama. Usini uni usije niacha mazima mama. Mwazako chizi wa mapezi. Usini mkuzi ukanya kupata lawa mamwana.
Nipenya maya kasa. Ukikosa papa samaki. Nipatie ngisi ah. Saya nilili mwata. Na nimekwisha apa mwingine. Hawana nafasi. Nisafisha nilipochafuka. Wallahi sikuashi. Mini kuku wako na nini tafika. Ya nini manati. Oh, hivi mpenzi umenipa nini.
Na shanga.
Akama dawa hiyo dagani.
Na shanga.
Mbona kupenda kwangu sio kawaida.
Shanga.
Sarge.
DJ Double K, Kaboom.
Mix Masters Entertainment.
You can contact me on 0719856144.
Before you that become my mind.
Hey.
Anyway, do my mind. You're telling me what you should. I'm proud of you, my woman. Miss your baby.
La la like that. You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Nitambini wa kushangai. I'm proud of you, my woman. Miss your copy. Kwa niendie. Wa moyo pa mbio. Na kiombeki na mkio. Wa fagio. Oh, oh, fagio. Eh, eh, fagio. Oh, oh, eh, eh, eh. You too much sweet.
DJ Double K.
Unaputaba samu unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. Proud of you, my woman. Me so go be it. Now we know you tell your conscience. You got a makuna chade so this. Mbie pangu shatulea vila kiungulea.
Anachotaka, nakata, pochi, na mnunulia. Na mwaga manoti, na udumia. Haitaji tochi, na mulikia. Kasha fuwa kweke, fuwa koti, na mkumbatia. I need you by my side.
Enjoying my life.
Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura high. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cars number moja top top. Kute mwana mkioswaza na jue sop sop. Chote na chofa kina faa dup dup. Pakinuka kikando bala. Oh oh.
Ibuji nabi kao mama.
DJ Sarge, DJ Double K.
It's a billy waku Shanghai.
Wow. saa sita
amevua tu
kalibusti kalibusti liwe saa sita amevua tu eti mimi sijawahi mbona nimeweka tu pwa eti
DJ Double K
eti mimi sijawahi mbona nimeweka tu pwa nimepaka vumbi alikasusu sekunde ya tano tu pwa msione na leo nimeachika yani nimetupwa
Asa waita katuma enesi ajafike mepasuka swala kubwa
kachukulaje pesi
kakutana na vitaza
huyu mwingine pombe aziwezi
kachanganya katabidi kashiba kimembana kipensi queen amekachanika
Mputa, ukuta unanyufa, magwali unanifa Niperembe, nibebebebe, umenifunga mateka Mwazenu nadeka, nachotaka ananifa Popo lipo lipo po, kide kidedea Popo lipo lipo po, kuna penzile na pepe Kora popo lipo lipo po,
DJ Sarge, DJ Double J
Mate, 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 mate,
kana inam ipaka kokori kokokoko nanyina sima
oyo jogodo my baby oyo jogodo my baby oyo jogodo my baby my baby my baby oyo jogodo my baby oyo jogodo my baby oyo jogodo my baby my baby my baby
Yani paka kuchwechwe Madanga tumefika zistuwe bebe Napenda mavi umno tepe tepe Waje kwenye meza tuje tutete Yani watu tuko a A watu tuko wi Yani watu tuko a Watu tuko wi
We are the Mix Masters Entertainment
Kashafika Kama nyota ngavu angani Penzi tamu ni dole uhakika Raha burudani Kauteka moyo Moyo wangu taba Mjinga poyoyo Odari chumbani Sifanyi uchoyo Kubanduka taman Kaubwaga moyo Na kauli za kishujaa Kishujaa, pole sana majirani, sizi mita Yani tosha yake asali, imeshaka Penzi tamu na enjoy nae, etu mbala Habibi serere, ya habibi serere Habibi serere, my baby serere
Nairobi, Kenya. DJ Song.
Unatutambia kati chemeji yetu anatumbia. Unatutambia kati. Unatutambia kati chemeji yetu anatumbia. Unatakabia wakikutoa auti unasinzia. Tulisha bwaga naga lakini bado unaniongelea. Unaganda ganda watu kama sirizi za kikorea.
Auna majabu mama, auna majabu. Auna majabu baba, eh, auna majabu. Auna baba 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 baba. Auna majabu. Auna majabu, eh, auna majabu. Miuno mingi ukiwa klabu ukirudi ndani. Dada wa mjini kutuona tanga na lala chini. Auna majabu. Nawe jomba unapiwa bure kufika magetoni. Noma sana baby kagiza kucheki mfukoni. Auna majabu mama, auna majabu. Auna majabu baba, eh, auna majabu. Auna baba 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 baba. Auna majabu. Auna majabu, eh, auna majabu.
Bisikali una sura nzuri ukigeuka nyuma. Una hela unashinda jimu kubeba mavyuma. Auweze kuposti bila filter cause unajijua. Wakikude soa wanapita si wanakujua.
DJ Sarge.
Auna majabu mama, auna majabu.
Si wanapena kubeba.
Auna majabu baba, eh, auna majabu.
RJ, DJ, all day baby.
Auna majabu.
Kidimbwi Likuwa sketa bajaji Tuende likwidi Eti anadanga kamdangi ya babako
Nawe kadange
Eti anajiuza na waka uze ya kwako
Jamani fam Acha shobo
akalewa, amelewa, beki tatu amelewa, amelewa, rinzi amelewa, amelewa. Put on a die, put on the life party, put on the masai. Utende wapi? Dada sura yako au mepaka makeup?
Haikuhusu.
Langalina gali au kali quest you?
Haikuhusu. Acha shobo.
What's up?
Shobo. 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 Acha shobo. 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 Acha shobo.
Bwanshem, usimpige sister, Bwanshem. We mpige picha, Bwanshem. Yeah, amesha sema anakupenda, na hataki kumuona, wana kwenda. Amemwachia Mungu aliyotenda, kawa usazi majungu alipokwenda. Dunia imebadilika, ni vyema mtulie msije kupata magonjwa, mkaja kudhalilika. Pisikali iko ndani, wanini wengine, we enjoy Bwanshem. Pesa zipo za kumwaga, Bwanshem. Kula kujigaragaza, Bwanshem. Welcome to the gang, Bwanshem.
Koja kwanza ni dange dange mambo ya kuwa na mpenzi. Koja kwanza ni
DJ Double K.
Koja kwanza ni
DJ Soul
ya kuwa na mpenzi. Koja kwanza ni dange dange mambo ya kuwa na mpenzi.
Bado sana.
Nimezoea kwa mpalange eti unipeleke mbezi.
Bado sana.
Kutega unatega ila kupata masponsor.
Bado sana.
Tatizo nje shega ila ndani kujiosha.
Bado sana.
Kwa mgwasa kukaya hebu kuwa na haya.
Bado sana.
Tulikutoa sigimbi leo najiona wa ulaya.
Bado sana.
Kamna sepa sepeni mikurudi nyumbani.
Bado sana.
Kamna kesha kesheni
chigiza kaa imeisha.
Bado sana. Bado. Bado sana. Bado. Bado sana.
Nauliza mechoka.
Bado.
Mechoka.
Bado sana.
Wanangu mechoka.
Bado.
Mechoka.
Bado sana.
Ai. Ako kama choma tatu sijione bosi.
Bado sana.
Ukajishepetua kutuletea mapozi.
Bado sana.
Kwa vipia vitatu ndo wetu ni ngoe.
Bado sana.
Niache kula batati simba uoe.
Bado sana.
Wanasubilia.
Bado.
Dangote kufulia.
Bado sana.
Vinyimbo ataimba ilo kunifikia.
Bado sana.
Atikisa kigali ndo atusalimi.
Acha.
Jomana demu wake wanamnani.
Acha.
Njomba chumali kachinja mangombe anizidi kwa kiti.
Acha bwana.
Chajabu kazidi ubonge ila kwenye muziki.
Bado sana.
Kamna sepa sepeni ni kurudi nyumbani.
Bado sana.
Kakukesha tukesheni au mizuka imekwisha.
Bado sana. Bado. Bado sana.
Nauliza mechoka.
Bado.
Mechoka.
Bado sana.
Wanangu mechoka.
Bado.
Mechoka.
Haya.
Tumpeleke msobe msobe. Wanangu msobe msobe. Tumpeleke msobe msobe. Ah. Msobe msobe.
Kushoto.
Msobe msobe.
Kuli.
wanangu na warudisha totoni. Kulo toto, wapeleke totoni. Kulo toto.
Kasema nataka bolingo, kasema nataka ndongolo. Nikasema kwa bolingo, kumbe mtoto achoki kucheza. Monday paka Sunday ni burudani yetu. Nyumbani kumenoka kama ni sikoko. Haya, Mr. DJ alepandisha sauti, leta mizuka. Unacheza kwa mapozi, tingisha mugu. Bashe inyoso, tingisha mugu. Mchana kwenye mishe mishe, kila kona tunacheza.
Tingisha mugu.
Usiku kwenye bata kali tunaruka na kucheza.
Tingisha.
Ane yo, ma, swa, nyata, dina, chesa.
Ningisalo.
Ane yo, ma, swa, nyata, dina, chesa.
Edelele.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Watoto wa Kigali na michino kuri dance floor. Hakuna michezo turifunga tukagua show. Kira wana wajame. Burudani tu. Nyumbani kumenoga kama sikuku. Teka mawoku chini siwachwe. Jina ngaye shari holiday. Udi preme gao neba gao. Sedezem gao kie nyatao.
Mishe mishe kila kona tunacheza.
Tingisha mugu.
Usiku kwenye batakali tunaruka na kucheza.
Tingisha.
Ale yo, ma, swa, nyata, pina, chesa.
Ningisalo.
Ale yo, ma, swa, nyata, pina, chesa.
Tingisha mugu.
DJ Double K, we are the Mix Masters.
Chesa la tete pole ningisa. Kichwa peka tingisha. La tete ne pole ningisa. Kichwa peka ningisa.
Wame nime kuna mudomo nisiyo kwa migu. Hacha miku yangu. Wame nime kuna mudomo ni siyo kwa migu. Hacha miku yangu. Mudomo ni siyo kwa migu. Hacha miku yangu. Mudomo ni siyo kwa migu. Hacha miku yangu.
Awato yeli barna basi. Olingi ba jete bimakasi. This is 2020. Bato le zangati na fini fini. Antoure d'African women. Baba lola loketo kanisa bakroche.
Tingisha miku. Tingisha.
Non les Christian Fabulous, dans ce petit public on dirait na silicone. Louis Zano Molato, Gucci, Dola, Kelly, Quitty.
Quitty, yo, Nanya Masala, yo, Quitty, yo,
le tout puissant, tout en portugais.
Quitty, yo, Nanya Masala, yo, Quitty, yo,
Gas Fabulous.
Dans la nenga, y'a comme ça, baya, y'a quoi. Banzé les bagos.
Mishe mishe kila kona tunacheza.
Tingisha mugu.
Usiku kwenye batakali tunaruka na kucheza.
Tingisha.
Ale yo, ma, swa, nyata, pina, cheza.
Tingisha logo.
Yo, ma, swa, nyata, pina, cheza.
Tingisha mugu.
We are the Mix Masters Entertainment. DJ Double K, DJ Sarge, King Stars Entertainment DJs.
Abi daddy.